CKMusicPromos.com.
It's JC Khalid. Shotazi, formula kakwa tanga sondashi. Beyonce etaipi ya vana kashi. Kakwa tano tirendo tishimo. Shewa hile na mashinsha. Dela tilarimo muinsusha. Nino mpala mapote andara nekufunsa. Poniposha banchito nekukununsha. Nkesule pose la sentiria. Kukaraba sela pefya bupu banshira. Uletini nsamwa bala pembe lanshira. Tindole la fye kensu kenshira.
Na Afrika na pona na dula. Awe mwandi nekatumpa. Inebo katumpa.
Badi ambabu wangu kunjaja. Doni shita pale fona kwa dae. Banja bali kulo mutwe. Tabaishi bafya tinga na shtika katumpa. Kanashtika mkatumpa.
Type ya mazino show off. If when it's you go babe, you go no. Enemy on set you move babe. Fuego ta coba puresha yama. Ama chiki harisama. Tulo le la fekashi.
Edo tukasa mune.
Kukawama, who do you think you are? Olo, who do you think I am?
Kafumi hapo maybe pakaba perhaps. Why ni gelasi noti ama cups?
Ngana Afrika na pona na dula. Awe mwandi ni katumpa. Inebo katumpa.
Badi ambabu wangu kunjaja. Doni shita pale fona kwa tae. Banja bani kulo mutwe. Tabaishi bafya tinga na shtika katumpa. Karashtika katumpa.
Exclusive from CKMusicPromos.com.